mashayi uthembe ndawena embikanje uzunde pileso mwathi uthi azothina maphoyisa Shayeli sinenkinga ubudede mlobeto asibuyeki ubalekela uthole ithikithi la 100 rand awubheke manje ugcina sewukhiphe ibheyili ya 5000 rand
ebali yakhela maphoyisa yenzimbo senkulu wande phela manje
sabuyanga singashayeli siphuze amponjwana asiphuzele ngasekhaya sihloniphe nomthetho wamaphoyisa ukuvikela izingozi
ezingenasidingo
izingozi eziningi nabantu abalimala emgwaqweni ngenxa yobudedengu bethu thina bashayeli bezimoto. Ngiyanicela ukuthi umlayezo udlulisele komunye.